Democratic Alliance e kgathaditswe ke go swahlamana ga ditsela mangaung lebatoweng la botshelela le la borobedi. Re rometse lengolo la boipelaetso le nang le batho ba ba kana ka 497 ba saenneng, mme ra romela go Komiti ya Dipeelo tsa Karolo ya Section 79, mme taba ena re tla e fetisetsa Lekgotleng la Molao la Foreisetata. Ditsela tse kang Diversdorp Road, Middle Street le ditsela tse ding tse yang dikolong le dikeretjheng di swahlamane mme di maemong a mabe haholo. Maemo ana a senya dikoloi le ho eketsa ditshenyehelo ho baahi. Mangaung e tlameha ho eteletsa pele ditjhelete tsa tokiso ya ditsela ka potlako. Baahi ba lokelwa ke ditsela tse bolokehileng, tse tshepahalang.